yande sappo jeddi min ta chapantati studio kalango habaruji fulfulde ande chapantati le novembre wonno nyalande itanande leydi niger do fi yolbinande hokko habaruji ngada golleji mudde en de do nyalande won sappo berde en nan ko dun lati nonni faande sawara mawdo mo region agadez kandu weltore ke ko lawol laamu jeddinan ugol tuminande e sappo jengol lamba chapantati e jegon gouvernement ta ande do en itti dum dum ko en nan ko be kalta do mudum yewtal men pinnande studio kalango yaran en to en nan do fi ko darto no woni tagol mbakaji e battu gattede mbietede COP 28 ko fuddoto hande to en Dubai en nana horebe do leydi Niger dum won ko be domi der majju Soumane Amadou jangono kibaruji de fulfulde kor jamone e modon leydi Niger nene ne kayni se ndari hande ne enda wonno ko be gadi nyalande yolbinande hokko be baruji gada golleji mo en 33 lewru novembre kam won ko watte hitande fu hekko enda wonno hono nyalande sappo berde ko itta dun dubbe tuga kina e do fi democracy kaju e ko hono nati no ngonyo chal democracy dun wono ko faande metedo Ibrahim Harouna horeji suudu mawdo haw jindu kokoli bari leydi Niger do enda o halani bandi metedo Harouna Djibo Ismaël
Batu lawol sappo bore nyalane ittanane hokkobe habaruji jolbinane gambe gada golle mabbe de leydi Niger hikka warana der fi do jippino lamu ko sojeji gadi noga e jeego o lewru jiye fimo memi hakkeji hokkobe habaruji gada jippino lamu gum balde sedda burtaki arani ki fedde sojeji jippimbe lamu CNSP wadi e pantini warana fa dartina hakkeji bibbe leydi e de leydi janande undo no ewa fi yolbinango hokkobe habaruji gada golle mu en denni hokkobe habaruji no kandi jolbinane be gada golle mabbe gam waddango bibbe leydi balla do fi jaki yeso
non fane bandi mi Ismaël Djibo tawato enda wakati mo minister kawjide fil kokkol habaruji kaddu kono wadi hono jawabu mun yade e fi on enda o holliwide ke hono kokkol kibari do leydi Niger torof wala e mudum kanko minister woni Sid Mohamed Rallew
Vous avez choisi comme thématique.
Hawride modon indirdon dum ciudi habaru e demokrasi. Meredu wadai ko ciubi don dum gan idun yada dum ni wakati mo leedi meden tawa der mum hande idun wadda tudu habaru fu anda gollal mum ballaka hani waddude har kokkol habaruji wallirde fedde CNSP de endan handen du de en dari ciudi habaru pura yolbinanede wadude golle mum gan sembin inde kokko habaru waawo wadude golle mum der ko yirnam idun acca kokko habaru fu subo do ko tefa habaru mum humpita himbe leydi illadu laso e jeegom lewru juillet du endan min gi duudal ciudi habaru no dowtani laabi kawjiidi golle majji
principe d'objectivité d'équilibre d'équité et de pluralisme
yarro kalne ni hono laawo laamu kadan nongol hono himbe wittinambe himbe dilawambe leede ko laatino no wonno don enda e lendubi nade sappo joyi laawo gol enda ni gomnanti na mbi'en du kono laami leedi Niger e do arangal general Tiani Abdourahmani be mbi be itti laawo gol enda handum enda du himbe agadez tawabe e le fande du hono sawara mawdo on mo region be mbi be beltoro kedun san yerno e fedda Hamada latu kany o wonno fawar joni hono jokkide horejo sawara mawdo mo region enda o wi sabu den region enda no weltino no hebanno mo ereji majjum den ne kalaango se itama be ngartan to be gonno yerno halnir dum Musa Mamma
c'est une satisfaction
nouvelle tare mande ko fedde sogeji jippinde laamu wi'etende CNSP e gomnanti mudun hebi wartirde gol laawo laamu bolum gam minen kay do agadez gol waddani min chadale kewdi sabu kanjum wadi ko rafi ke jorande nagu beediti yaade do laabi kewdi dinimbe filtorto tokkira ganden der tesam nimbe koccano loreji miden andi moy naati moy wari kaano no wakati no muskabe matore den kani sigiltinade wodde gollangal wawirta nafirde dum e gam e lawangal do laabi andade din be tokkirta ko wala fu kujum badum faddade be kadenda
non hala mabbe kambe wonnobe no golle do fi dilla wambe en to agadez be kambe do belti majjum be bi sabu hunno ko lati wakati ko lawngo adano dum bonini san yaade arzuko leedi agadez di hande se dum yo faama den hunno ko lati e mbay weltraade dum yorno Amadou Oumar lati kanyo secrétaire général hono faande golle hono wittan wittinde himbe ben en dilla wambe nan ko halni Anissé Karim
très content
miɗen belti sanne gande en dari ni lawol laamu leydi kol heli sembe yaadu yeeso région Agadez o enden ummatore région o enden hewɓe golle mum en maɓɓi gam Agadez sembe keɓal himɓe fuu nder adol himɓe e yaha wartaji ɗi enden tawa denne ko lawol laamu leydi gol enden wartira ɓolum weltare mawne noon miɗen jetta du durwuɓe fuu faagol wartira ɓolum ada himɓe e yaha wartaji ɗi enden du miɗen giɗi ɗi cigile no woɗiri tesan amin o enden sembe mum ɓeydu awƴoɓe loreji ɗin enden nde ummake fuu kokkete ɗereji jahagal mumɓen ardiɓe hawju cakkantaraji ɗen enden du dekan junggo dow majji itte ɗen enden joɓete sigila on enden ni no hani moƴƴinede ko watta adaɗo fuu yottine to fayi ton enden
ton gaya woni ko jaate jooka fa kaale haala hono fande pirto ko e tindi waɗama yaade himɓe wuro ngol gam batte ɓe paama dow fi ko nder tordaji ko watte yaade e himɓe gal laata debbo na gorko hun noon ko laati saɗorama sanne ɗum waɗa kana dammugal laamiɗo leydi gayndi enɗa himɓe hewɓe gari potti rewɓe e worɓe e jama'are ɗum woni jowruɓe hoore bangueji ko nandi e muɗum ɗum fuu gam batte faama madame Halima Ibrahim kawon koko kibar loctorore mawde gayande enɗa nani ko hani ko bandi mbiyeteɗo Fadel Alou neldimin ɗum ɗo enɗa
golleji hirgereji ko waɗante himɓe gam jomum no gorko na debbo huna no ko mawni sanne waɗi min jewti dow mum hawtade e hawrindiji ko rewɓe arande fuu min kalana dow dewlinol ɓikkoye dewoy illa jottaki na tilsine dewline min kaali dow cukaku go rewɓe gatta gam firta muraduji maɓɓe e hantorde min jewti dow no gorko e debbo giidata ɗi fuu komin kaali dow mum huunde noon ko himɓe tawa nder mum no buura nder yewtereji ɗimin gaɗiɗi e ɓiɓɓe wuroɓeɓen min paami ko ɓiɓɓe kaaja habaruji gam haalaji ɗi min jewtidi e ɓiɓɓe wuroɓeɓen fuu no huunde koɓe goni iɓe buura nder mum
nanni fa hannde caggal balɗe jeɗɗini enɗan ko hippitere waɗto enɗan nder wuro Damana Damana du kam wonno gallude lamorde commune mo tondi Kanja wonale département mo Belle Yara nokku ɗo laatiɗo kono ñande ɗum waɗi war joni hakkille yimɓe fo kaaki fa warde joni to kalten ɗo saabu ñande muɗum waɗi kotta himɓe nayon ko maayi nder majjum ɗum waddini ko maire o mbiteɗo Issa Nouf o haalani bandimi Hassan Mumin noyi noon woni himɓe no wurri ton enɗan
fuu on wari ɓeydi tani nimɓe hakkillo ummingo fa warde joni nimɓe gala ley hakkillo fukkingo mo jiɗa fuu no wondi hakkillo ummingo mo ƴewɗa fuu a yiyan leeɓi ɓandu mum no surwi jonka sayni Allah waddana nimɓe ko yirda weltare fuu woni a yita nder wuro ngon mo hen noon fuu no hula wurtade to ya fottoa e maɓɓe kadenda se gonga ley balɗe ɗe miɗen tawa nder hakkillo ummingo nder seko seko ni min tawa ley wuro Damanango Allah waddani nimɓe ko yirda da e hakkillo fukkingo nder commune Damana o kam fuu e nder leydi Niger fuu no foti
ami ya Allah jokka e ñantoenɗa région mo Difa to enɗa mayni sorowale département mum ton kanduɓe mbi hikka o durande heƴay fuudu koɗɗa har fula taari ton enɗan duroɓɓe en ɗo no mboytoro dow fi rafi gueene sanne nonni fande Halilu Yura kañum yo durowo no tawa to enɗa o andini bandi mbiyeteɗo fande ni Mama Idrissa ɗum won caɗalɗen no ɗe gorti
gene ɗen sa a nangi daga waneyaro a fa'i toon dow zolma do toon ne to gene ɗen tekkiri kamma ɗo o sa a yehi daga ladde bula a fewdake bula puɗɗata yigo gene hanje ma seɗɗa seɗɗa to kenan da no waynaɓe giɗi da gomnati on o waddi lawa ñamdu duniya i ñamdu mardi joni wa hikka guese ɗen ma mbaɗa to kenan ndi gawri ndi sawɗi ndi gomnati woftini duniya kenan i hani wadda i lokasire nde ɗum ɗumanti ɗum ɓesda kama e bonu inaje goɗɗuɗe ɗum ɓattinana ɓe ñamdu duniya e ñamdu mardi ma lahtoɓe keɓe kenan toɓe soorima raɗɗoɓe gara ɓe soorina mardi maɓɓe kamma a bunci maɓɓe ɗum maɓe gara ɓe kooƴa
nanni ara filla latol bal du kondan ni hono fedde na mbiyen du kondan latol bal ko leydi Niger ko watte ko ɓe ette hono fa hannde ni ligue arana on endan kandu kondan waɗa nanne jafo ɗon en jottaki to latol bal tuggina en kalan haala guinandan ni hono so Allah jaaɓi ni hono dow fiko dartol ñaw sida nder duniyaru kannum woni ko wurtini kandu kondan ni ɓata kiwomum saabu kamɓe du goo lewru décembre jango woni koɓe gatto ñalade nde enɗa ɗum du konda oni sida wurtini fawar jondu konda ni hono dimma ko woni ɗon enɗan dow filla ko dardurdugo e ñaw sida no hante waɗama ɓe mbi hooreɓe no hani halfine golle ɗen enɗa oni sida holli du wiide ke hunde ko laati fawarde hannde no heddi ele hakkilleji yimɓe ko hanta e durwidama ba ko tawa du moƴƴere yeehi sanne Allah e gattol jawdi nder muɗum jonjotiden e fila pirto balle la to balle Niger league go abo ko ete league mo leydi Niger o endani e be koddir be ngal latol balle e le balle de be koddi subi tagol gol endan hawji fila hono ndendordi endam dun ne wadama ko ete pool A e pool B nok fun wodi hono fawar joni lato balle pelle sappo sappo kadi hawrto de kawde jeede garti dido sagati be kay won ko hawroito cagati be o endan lato to horejo le fi on endam en jottake yewtere men pinnaande studio kala ngo en kali hala COP 28 ko wete COP dun woni bat ko watte do fi ko darto fawar jondu ko na woni tagol mbakaaji e der le duniyaaru dun watta na to en Dubai non ko dun fudda hanen en dan dun du fawar jong leede de en dan fon ko hawto do mun dum won ko himbe domi fa hebe ton dum han tay wadama ton dum han tay wi ko dani yeggita ka dum won ko sani ayuba lati do goto e horejo wombe darni ga filla ladde je jay reno o hala ni dum bandimi asuman sene min perse fulfulde
pour notre continent
leda mede afrique de ko buri nafude de kan woni sigila kanado joddinede e cede biade kokki rawani COP 27 to enden leedi misre min gadanama adi hokkede cede gom gan sigilaaji di enden bolle cede non kanade kebe do ko yawi amma duro amin wakka mun kan woni lamnude labe joddinoyteedi golle de enden gadi der leda afrique de enden ko watta yaadu yeso hebum leda afrique de du deni ballira ka nyenye de enden kebum himbe en no bawi tokkude laabi goti di gonno gadda sadormaji wonji tagol bakaje de enden kewto himbe milliarduji hemre itane fu ada bani ko du fa hande adi o enden wala no humni e COP o no hani non dum tittinkino cede de enden kebu
tem d'engagement
hegi de modon dume woni no faddi balla jawdi e laabi kaldaadi pota ton en pari
je pense que c'est
mino mila ko hoyno deni himbe kawjibe fi sigila o enden jabi kokki du ko en gam majju je pelle darani de himbe leede afrique nader leede duniyaru misali leede asia e amerique kokki ko e mu en tarsinake dilay adi o enden humne ganjo en ande luggidide kolli sadormaji no kebo di enden fu deni adiji di enden kumnaka bonnere mawne kan hewtoto himbe
non darani be himbe no wodi ballaka gaddoton der hawrinde de gandaranade ko wonno tefe dun
nous avons au préalable
ingadi kawride kewde do enden leedi Niger e der leede Afrique gom gan siriyade yaadu amin to hawrine de enden e gan wadude du dane worre der durogo enden min durwandu min keba ko nafa himbe fu misali be gala bawde iri cukabe famarbe ummatore e rewbe leede de enden min pekkidan du ande chaka amin misali awre ledde nawtorte e kulle kewde gom e gadda yaadu yeso hebum na de gadda himbe bawo gada burnamu en der koyirnam bani sadormaji wonji tagol bakaje de enden ni hewtakebe ko wobbe amin bawi nyemminde nafu der leede mu en
prendre des autres aussi
edo do ko habaruji fulful tili seni elen jon kam do hewtene jantun to habaruji di andani do nda studio kalangu kedi non don daade mun en waddube e balla mun dum ko kalden dum fa dum laabi kanyi e fawar jon tefobe kibari di ko dum hawra do endan dum mojjina fa nan do fa weli on hawtade wombe do masina yo kan mo kalte o ende wombe na hawjani en bindi ton e mi hawra sumana amadu to assalamu alaikum balati jam wali hawa usman no sigili kan do gambatte wadda habaruji e dengal hausan ko ko hori dum banda men be to waddo han
studio kalangu
filinge do Muriel Talaka
namba chapande jenai e joyi topere e go FM
tilaberi do radio tebonse
lamba chapande jenai e jeddi topere e joyi FM
dolbel do radio gorwon
lamba chapande jenai e joyi topere e go FM
sai la voix de la tapwa
lamba chapande jenai e jenai FM
walam do radio baru
lamba chapande jenai e joyi topere e go FM
tera do radio liptako
lamba chapande jenai e jetati tobere jeddi FM
ayeru do radio suji
lamba chapande jena e jeddi FM
bakilare do radio alher
lamba chapande jena e jetati FM
studio kalangu